enyi watu wote pigeni makofi, pigeni Bwana Mungu wetu, shangilieni kwa vigelegele, enyi watu wote pigeni makofi, enyi watu wote pigeni makofi, pigeni Bwana Mungu wetu, shangilieni kwa vigelegele. Thank you.